choye iso wanadege usi mbuzi wawe Ogatani kane makaya kutoka wasa kumarao Owakurabisha heji shikabe inachiru
Shandire, I tell you.